ekhomba enhlizweni yakhe ibonakalise duze. Indlela ekhomba enhlizweni yakhe ibonakalise duze. Indlela ekhomba enhlizweni yakhe ibonakalise duze. Ngiyohamba, ngiyohamba, ngiyoze ngifike kuwe ngowela lezintaba. Mina ngiyohamba, ngiyohamba, ngiyoze ngifike kuwe ngowela lezintaba.
Yo hamba, yo zen figegu, yo ela lezintara.